Amazon Pretty, akuita Geturi, mu One Love Music, kumi la kasimu, chupa chupa kasimu, mfute nga msiru.
Pick up your phone, you one love soldier.
Pick up your phone.